yabye tutasobola tubimuwe kubaya bisobola bagaliza omwaka omujja ogw'emirembe bagaliza omwaka omujja ogw'essanyu bagaliza omwaka ogw'emirembe tufude kone batata baganda bafe oluwanji na ye tuwe kwase katonda sekukulu eno tuteri katonda bigenda kuwa bulungi yona bigenda kuwa bulungi bigenda kuwa bulungi yona bigenda kuwa bulungi sekukulu eno bigenda kuwa bulungi Christmas and all yonna bigenda kuwa bulungi Ave jinja mbalala kampala Merry Christmas Ave chiboga bagamba Merry Christmas Baganda banga wekulu kotido Merry Christmas Aluwa mubende buti ya solo
America, Canada, Sweden, abe muyikwete tubera bidena mwe. Prince Ruru.